leen.
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أتمزق تندرز الله نكسال إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أتباني لزم سنو غفي وغيبي بوزو ونروى مغربي وبوكت ومغربي نعشة وغيرا ونكمسجد النكسرو ولدو نقل والجمع وانا واتو tugezaako kwetikkula ekitono muyirimu Allah kye yatugabirira tukiwe abasiraamu, naye nammwe be tukitikkulira kibagwanira okuba nga mujja mu ddalasa, kuba waliwo ebitikkulwa nga bibadde bya bwatteeka gy'oli naye ng'obadde tobimanyi. Wankubadde ebimu oba obimanyi ng'era bya kyeyagalire, naye era ofunamu empeera. Teri nze kisinga kuneeraliikiriza nga nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yayogera n'aga nti ala hal ballagt, abange ntuusizza. Yali ategeeza nti byonna nkoze ki, mbimazeeyo.
Ebyantumwa
byonna biweddeyo, balirira byali bingi, naye ffe tulinako katono nnyo, naye ne tufanako. Lwaki tufanako? Betutikkulira ku irimu, they are not interested. Majority of them, they are not interested. So ng'ate singa kyabadde nti abange buli luvannyuma lwa magharibi enakasero wakati wa magharibi ne isha waliwo gaba omutwalo ku buli musiraamu, yali badde agamba gye nvudde naasigazaawo 5-3 yali taddemu akasente. Oba n'abatudde muzikiti eri ewala nti abange buli muntu mutwalo, abantu bajja ku front line. Lwaki? Valiyu y'omutwalo gye bali
nene
ezitowa. Kitugamba nti bonna ababeera emabega yeba ensonga, naye abamu baba tebamanyi valiyu yairi. Kivuddeyo bulungi. N'olwekyo ala hal ballagt, abange ntuusizza. Nze Nuhu nyinza kyogera nti abange ntuusizza bye nnaakasomesaako, nga sikwagala kugamba nti bye nnina bye bingi, naye ekyamazima abawalimu abasinga obungi bye basomeseza ku basiraamu bye bitono okusinga bye basigazza. Bulaba olumu tubireka mu bitabo ti nga byonna ebiri mu kitabo kino nyinza okuba sibisomesangako era nja kuddamu kyogerako, naye ng'ate twakiwandiika. N'ekyo ka tugende mu bibuuzo bitereevu biiznillahi taala.
Sheikh mwannyinaffe abuuza nti nsobola ntya okulwanyisa nnekya kubanga nayawukana ne baze, maze ekiseera nga ndi nzekka naye mpulira feelings zirinye. Sheikh, nkole ntya okulwanyisa feelings? Obusiraamu bungaidinga butya? Barakallahu fik.
Oyagala kukontrolinga feelings zo ku nsonga z'obufumbo. Ekisooka, olina era okufumbirwa, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ya ma'ashara shababi, abange ekibinja ky'abavubuka, man istataa minkum lbaa, mumwe abanga asobodde okuwasa, falyatazawaj, awase. Okuwasa kyekisookera ddala, olina okufumbirwa mwannyinaffe. Tewakoma ku oyo, kyo Allah akuwa omulala. Oba museewo entegeeregana wakatiwo ne munno. Bwe kiba kigaanidde ddala, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, fa illa man istatee, oli bw'aba tasobodde kufumbirwa, falyasum, asiibe, fa innahu lahu wija, okusiiba kukukuuma, okusiiba kukendeeza obwagazi bw'ensonga ezo. Era bw'oba olaba obadde osiiba naye ng'ate olaba ng'ezitakendedde, manya nti singa ate tewasiibye zaali dabulinze. Buddeyo bulungi. Era oli ayinza okuba nga yasiibye n'agamba nti mbadde nasiibye ate ne nfuna ngeri y'obwagazi ne nvaamu ki, tutero balunga myanti bukibanga ku kivudde ovemu ensigo y'obuzadde nga gw'obyereetedde okusiba kukufudde nyo kibanga kize rokuma anfik against your will okusiba kukuki kutuufu nolwo kyasiibe bwaba tasobodde kufumbirwa bannanga okuwasa n'okufumbirwa kukendeeza ku kumbeera ekifaanagana ku bwekityo na bwekityo okukola ki okusiiba n'ekirala okugezaako okuba nti ebirowoozo bye tebiba occupied na nsonga eyo kubanga ebirowoozo biba byereere bimanyi okubikkibwamu buli kikyamu n'olwekyo ogula nnyo ebirowoozo byo eitha na kusoma Quran oba kuleeta ku adhikaari n'ekirala weewale embeera eyinza okukutuusa kuba nti obirowooza abamu batunuulira TV ziriko zifirimu zimanyi z'omukwano ne basoma amawulire agalimu eby'ensonga eyo oba ne badda ne mu mboozi live nga banyumya ku ebyo ebyo nabyo byewale n'ekirala kyemmaliriza nakyo sahabi ayitibwa Umama radiyallahu anhu ayitibwa ani
Umama
yagamba nti waliwo innafatan waliwo omuvubuka shabban waliwo omwana ow'obulenzi shabban yali muvubuka ata nabiya sallallahu alaihi wasallam yagenda eri nabi sallallahu alaihi wasallam fakala namugamba nti ya rasulallah iidhan li bizina zikiriza nyende zamulaba embeera y'obuvubuka akimanya obwenzi haramu naye ng'alowooza nti yayinza okuba ekyenjawulo special case nabi nasaba Allah namugamba nti kati gwe nkukkiriza bwe yali akirina mu minds iidhan li bizina nzikiriza okwenda naye nabi sallallahu alaihi wasallam a prophet who was wise yali wise nga alina wisdom ayina engeri gye yamuddamu naye abaaliwo sahaba atunyumiza Abu Umama fa aqbala alqaumu alaihi fazajaruhu bamwaŋŋanga ne bamukanga oyinza otya okwogera ekigambo ekifaanagalako bwe kityo waqalu ne bamugamba nti mah ekigambo mah kitegeeza kola ki sirika nga bwogenda okuwumba akamwano gamu ako kamaako abarabu ke beyamusiga mah kola ki
sirika
zane ba mama bamanyi okukakozesa ku mwana ayagala okukaba ma abagwa okukozesa kibooko naye ako bamanyi okukakozesa masha allah na faqal nabbi okutusali yagana udinuhu musembereze wano fadana minhu qariban nasemberera ddala nabbi kumpi sallallahu alaihi wasallam fajalasa natula wasi qala nabbi namubuuza ekibuuzo omuvubuka ayina kyasabye naye nabbi agenda mubuuza
mumbeera y'okumwana okulaya mubuuza bubuuza
yes era nti ro kiga nti abaga nti ekibuuzo tekidda mu kibuuzo eba mbuuzo eri ordinary y'abantu ba bulijjo naye ekibuuzo kidda mu kibuuzo olumu nekiwa ne ansa esinga ki oli
ekyokwanukula
nabbi yamubuuza namugamba nti atuhibuhu li ummik wali kyagaliza maamawo makulu weteeke mu ngatto nange ng'omusajja ze naawe nga buzi tinzikiriza nyende ne mugamba nti genda oyo oyende ku maama wa w'omuvubuka oyo wali kisiimidde nnyo ku bamwendeko k'omuvubuka nedda teyakoma nakwekyo yagamba nuga nti la wallahi ndayira allah nedda ku maama sisobola kikola ki
kukikiriza
jaalani llahu fidaka nkulabidde ani muganda agamba atya
nkulabidde abanzaala
tikirayira ekyo wabula kugamba nti okumanya kuwa nnyo ekitiibwa gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nibwe kuba kuwaayo omwoyo gwe nga omwoyo gwange nga fida okwenonola asobola okugwaayo nkununule naam nabbi namugamba nti wala nnasu yuhibunahu li ummahatihim n'abantu tibakyagaliza bamaama baabwe nga nawe bw'otakyagaliza maama wo nawe tibakyagaliza bamaama baabwe qaala nabbi naddamu n'amubuuza afatuhibuhu li ibnatik okyagaliza muwala wo qaala la wallahi ya rasulallah jaalani llahu fidaak nedda sakyagaliza muwala wange owange omubaka wa allah n'erinnya lya allah ndirayidde era neyeeyama enneeyama eyo gyeggambye nti ya rasulallah nsobola n'okuba omutango gwo sisobola kukola kikolwa ekyo era nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam wala nnasu yuhibunahu li banatihim era abantu bakyagaliza baki namubuze kira atuhibu li uktik otiagaliza manyuku kala la wallahi jaala ni Allahu fidaaka nidda wangu mbaka wa Allah siki sobora wala nasu yuhibuna nabi namugati wala nasu yuhibuna hu li ikhwani li akhwatini hiraba ntibati agaliza
banyinawe naam
nyakala mungu mikirize nabi ya mwetu olora afatuhibu hu li ammatika otiagaliza singao kala la wallahi jaala ni Allahu fidaaka sisi agalida dara kusingami namugati wala nasu yuhibuna hu li ammatihim hiraba ntibati agaliza basingababu kala nambuza afatuhibuhu li khalatik uchagaliza mama umuto kala nagans la wallahi jaalani Allahu fidaak kala wala nas nabira namgat wala nas yuhibunahu li khalatihim nama ntibachagaliza ba mama babu abatu kala jibyab gweran atunyumza hadithi ino abu umama agama fawadha ayadahu alayhi nabinamu teka kwa mkono gwe akulichi
amsabire
amsomere dua namuteka ko omukono gwe namusomere dua eno era jitukubiriza ne mwanyina fe agisome Allahumma ighfir dhanbahu ay Allah musonyiwe zambirie kubadde kwegomba kikolwa nga mwanyina fe gwabadde kati nga kino ay Allah musonyiwe zambirie buba wesabiro kati Allahumma ighfir li dhanbi ay Allah sonyiwe zambirie yange وطهر قلبه وتكوزن ومتما قوي او قوسمت وطهر قلبي وتكوزن ومتما قوي وحسن فرجه او بكومي او ريري وي او باوي سبيرا او قامبا وحسن فرجي وكومو ريري وي فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء وان مروا الدوى ينفوك يلتاي تتشوسا tachukira nsungezo nakatono ila mubirowozo oba physically yeke nyine hadithi ya Imam Ahmad ila sanadi yayo ntufu obwagazi bunji Allahumma ighfir dhanbi ay Allah sanywe dhambi yangu watahhir qalbi watukuzo mtima gwange wahassin farji ompeo obukumi kubwerere bwange wana ofutu webe kuleme yonna kwata ku nsonga eno yennyini kubanga oyinza okuba gwe tofunye nga mwanyinaffe kyafuna nono mubuka kiyali afunye nga tiwali kyogamba nti waliwo ekyonono kyosaba Allah akole ki akusonyiwe era nga tiwali bukyafu buyingidde mu mutima gwo gwosaba Allah akutukuze gwe notandika na kino kyokka Allahumma hassin farji ay Allah nkuumira obwereere bwabe Allah eduwa eyo bw'anaajanukula agenda gikuuma mu bingi agenda bukuuma obwereere bwo mu bungi soko ja kwambalanga engoye za kisiramu oli mukyala tezitangaala tezikumima kitegeeza kuuma bwerere bwo kirayo kitegeeza kuuma obwerere bwo ojja kutya aba omuntu yenna obutunulako ekyo kitegeeza kuuma bwerere bwo ekirala ojja kutya omuntu yenna obukwatako ekyo kitegeeza kuuma bwerere bwo ekirala ojja kutya omuntu yenna okwata obwerere bwe nabukoonaganya n'obubwo sibwebwezi ekyo nakyo Allah ajja kikuwamu protection ajja kukuuma obwerere bwo abasajja balemena kukukozesa kyebayita sihaq okukozesa emmanju abasajja bakikola ate ku bakyala baabwe si nno mbwe ali mu nsonga songa ne bwaba mu nsonga tekikkirizibwa naye nga sitaani yamuseererezaawo ajja kukuuma obwerere bwo obutabunyumyanyumyangaku kuba abaami n'abakyala bagetebba mugimanyi tekimugaana kwenyumyako ye nga bwe yakula so nga ate okwenyumyako kisiikuula the opposite side eri endala era kivula busiraamu tebutukkiriza kunyumya byabaddewo wakati wo ne munno ng'ekikolwa kiwedde nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba kifaanaganira ddala nga sitaani enkazi n'ensajja era kye kiraga nti sitaani waliwo enkazi n'enki
n'ensajja
muziyinza okweyambula ne zikikolera mu makkati g'oluguudo
okusinyumya obunyumya
nga omusango mufunana gwe gumu nga abakikoledde wali mu lujjudde nga kamera ekwata oba nga babalaba kuba kigenda kukola njawulo ki okubanga kale tebakulabye na maaso nayo kinyumiza
nekijja mu bwongo bw'omuntu
sawa namba onyumye abalala kigenda bagwamuki n'olwekyo n'okubinyumyako si kituufu okujjako wekijira wokawokawoka ng'oloopa musango sahaba yagenda na yali mukyala naga nti ya rasulallah bazaalinga hudba hudba obakeeka ki kana akagundi kejjuba yange mukalabi kebayita hudba sooka kalebevu ate
katono
katyo katono n'ebirala ebigenderako oyo yali aloopa nsonga oyo yakkirizibwa okukola ki
kwerwanako
nana obw ogenda n'oloopa ekirwadde wa dokita ekyakwekiise
sheikhe ate omukyala senga aba aloopa nti akinze kinsuseeko
nakyo tekigaana bwekiba kimususeeko era kyonna akijjayo ana imraa sagira mukyala mutono wazawuji kadha wakadha wakadha bazaali bwati nibwati nibwati hii omulamuzi omulungi bwakakasa ndi ddala bwegutyo bwe guli
obulamu bwange buggwawo
buddeyo bulungi kakati ennyanukula yeeyo allahuma hassin farji ayi allah kuuma obwereere bwange oba allahuma gfirli dhambi ayi allah nsonyiwe ezambi lyange watahir qalbi otukuze omutima gwange wahassin farji okuumenaki
n'obwereere bwange
barakallah
sheikhe bwe mbanga edduwa eyo sigimanyi mu luwarabu mmaze okukola byenkola nfunye wuzu nsaddeyo rakaa zange bbiri papasire kusaba allah nempanika emikono nemusaba mu luganda
tekigaana ayi allah nkuume obwereere bwange ayi allah nsonyiwe ekyonoono kyange awo nno kiyitiddwa kyonoono naye nga just you entertain evil thoughts kujja birowoozo bikyamu mu bwongo ewatali kikolwa kyonna naye edduwa nabbi gye yasomera omuvubuka allahumma gfir dhambahu ayi allah musonyiwe ekyonoono kye watahir qalbahu omutukuza omutima gwe wahassin farjahu omukume n'obwereere bwe eyo yali eva ku mubaka
sallallahu alaihi wasallam
era kyokulaba omuvubuka tekyaddamu kumujjira n'aka naye naawe osobola okugyesomera nekitakomawo ng'otadde ku bbali okusiiba oba okufumbirwa kwennyini n'okwewala ebyo byonna ebikutuma okulowolereza ku nsonga ezo
sheikh edduwa eyo ngisome mutashahudi esembayo nzikirizibwa
kyenyinza okwekomeka tigisome mutahiyati mawe mugusore ate era yemu gisome mu sujudi kiraba bulungi allahuma gfirli dhambi watahir qalbi allahuma gfir dhambi watahir qalbi wahassin farji musujudi tekigaana wabula eri ewasemba okusinziira kunzi kyenamatira nga nno naye nga gwe dembe lyo naawe okumatira ekirala awo nze namatira kigamba nti osomerawo zaawo
ezo eziba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam
era imamu ibun taimiya rahimahullah bwe yali akootinga imamu ahmad ku masala ago yagaa nti imamu ahmada eyali asimba kati nange nga kyensimba nti osoma zaawo oli yamugamba nti naye nga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti thumma oluvanyuma lw'okusaba allah akingiriza ebintu bina liyatakhayyar oli alondobeyo minadduwa mu dduwa yonna ajabahu ebemusanyudde imamu ahmad n'agamba faliyadu bima uthira asome yajjibwa ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ate nga nyingi اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت تجمعي وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ما دم جمعي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا
ولا يغفر الذنوب
إلا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ويري اللهم إني أسألك يا الله بأنك أنت الواحد الأحد الصمد بقى جيب ولا
يغفر
لن نوسمينه لن نوسميري لن نوسمينه era challenge ejja kufa abaatwala ekigambo kyabamanyi abo ti osoma ezo zokka challenge ejja ye musajja nabbi gwe yawulira ng'asomeddwa mu kiseera ekyo sallallahu alaihi wasallam allahuma inni asaluka ya allah biannaka anta alwahidu walahadu bweyagimalayo nabbi n'abuuza sallallahu alaihi wasallam ani asomye edduwa eyo ko sahabi nze n'agamba baaliwo lakad daa biismillahi alazam asabisiza erinnya lya allah erisinga okubeera ekitiibwa allahi idha duiya bihi stajab ng'oli waalimusabisa allah mwanukula kati saidi endala ebuuza eyo sahaba si yajeyiza
kasayeno
negama nti ye yajeyiza ni nabi yajikona musitapu
alina
ubaka wali buchaka era ni wakatiriza akunga logo wa guru wa gurumi kiringe gamba nabi yagani sami Allahu liman hamida kwa sahaba imabiga rabbana walaka alhamd salida egwa nabi yagamba aniasu mivi gambi kwa sahaba antinzi ناقت لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها لي ملائكة زي سكا مكوم ياسر زي كنو كرزانا نزي ينير الدوي بلي مونغا ايقا منزين جتواري وا الله نتو قاما كاكاتي يرنان جاولو تي ربنا ولك الحمد نيري يوم التحيات بو قاما دي يوم التحيات سبولو كونغرا كيندال ني ربنا ولك الحمد يونغرا كيندال alebo gati ya anzi wengu mao rabana wala kalhamdu katuku gamba yes ni wali weguli ni inga albabu wasa mwini yango mugure liyazo gati ya nzi mwari mjoko mnyo binyo nyole yiku mnyo kutabi matila zinja kusumiranga we yangi rabbi gifiri wali walidaya warahamu humaka marabba yani sagira you are at liberty if you are convinced bubango limu matibu ni mtaputa yeyo dembe yu hili salaye jakubantu barakallahu
naam ono mganda wa faith wa jahs ibn idris waiganga abuza anti sheikh kiramu lwachitia okuongera ku salamu wa maghfiratuhu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu nebirala abafu waliwo kubujulizi barakallahu fik
suratu an-nisa sura kwata kubachara ya kinana mukaga Allah yagamba wa idha huyitum bitahiyya muba mulamusiddwa n'ekiramuso amakulu kino ekyaffe ekya salaamu fahayu bi ahsana minha mwabakyanukula mukyanukuze kikisingako obulungi tekiyinza kubanga ekikisingako obulungi ate kikifaananye kyolaba Allah yasaka ekigamba au oba kimu anukuza kikisinga bulungi rudduha mwanukule kibagambiddwa makulu bwe gati assalamu alaikum nodda mutya
wa alaikum assalam
au chechi muze mu chembagambi salamu alaykum wa rahmatullah kumwe
wa alaykum assalam wa rahmatullah
salamu alaykum ruh
ngatudda mu chechi kwana na
yetu mke abada chitegede ubi salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
otyo chenjogede chemkoze chi
twanukudde
ate nyinzo gamba ngatukoledde ku party sose ya aya fahayyu bi ahsana minha manu kuze kisinga bulungi assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullah
assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
ocho assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullah
wa barakatuh aywa kakati maghfiratuhu we wali sematalo wokusatu
naam ya nange chovanti doku chida mkubanga sinafu na bujulizi
otio nuhu kemuchivu uziza mumativu tekechiri na uzivu ya waluwe nsionga juu matira luwaba manyi nugama zinzani nga wina chiba gamba mudhuhia kudhuhia chama zima zinari ndi mumativu nti omundu wabibu na aira alimu Amerika na percentage musalire dhuhia uruo kuba tujisara tumaze kusara nga atesi yange ninda na marukura chi
kusara
eri nga chikira agiranya ne kunsonga sama sunga igambetia tinama teka agobu temwa na agobu tasara njara gawadega kuata kwali
kuli
nage wenavane ngamba abampa desento basalira ngeenda kubabuza musara sawa meka ni wallahi ngenzi kusoma fatawa za abamanyi ya bunbazi ya kachika kenkala kalira nagenda ko ne misiri eye misiri nengenda ko ne mu Jordan kitongole kifumya fatwa nengenda mu Imarat al Arabiyyah al Muttahida UAE bonanga bagantia bwe gutuka kukusala goluma lwo kusala
ogwego basigide
otyo ningamba nganzani akube chifuwa kwabo bonna uri chakukia mangangati abamanyi ibanzi ja kunsonga
kubanga balengera wala kokosi
irache tukubiriza abawalimu
bw'olaba ng'ensonga ng'ogiriko bwa namunigina naye nga aljibaalu fi lilmu ensozi muirimu eri ku kirala accuse yourself of defect wivunane ng'obukendeevu ate nze eno hadithi njirina ne aya njirina boba ali tebazimanyi kyokka babaali tebazimanyi kitegeeza entaputayo yeebulamu gonda ogendere ku bali nga nange ekyo bwe nagonda ate nga nali mmaze n'okisomesa wano neŋŋonda n'enkita era kye nabagamba nti ne Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen alina mas'ala ge yagoberera Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah naye ng'agamba nze mugoberedde simatidde naye qalladtuhu fi hadhihi al-mas'ala mugoberedde mas'ala kyokka babuulira kuba nange saamakira kya Ibn Taymiyyah rahimahullah yadde kya Ibn Uthaymeen ozi ono gwe nakikuba mwaka ama nga tuli babiri
inshallah
naye Ibn Uthaymeen yagenda naago nolwekyo abamanyi bw'olabanga beesibye ku nsonga gwe ng'olina aya eri mu surati fulaana manya nti gwe wagitegeera obubi ate ng'ogasseeko n'abamanyi b'eggwanga lyo nga Uganda ng'era ogati wateekwa okuba wa nafsi fil istimbath obukendeevu kukuula ennamula mu mateeka gano kyo kiwedde bulungi kozi tubadde ku kyaki
kukyokwongera musalaamu
otyo ekyokwongera musalaamu ekyokwongera musalaamu abamanyi bakikkiriza barakallahu fikum Imam Shawkani shokhul Sheikh man Sheikh Nasruddin al-Albani manyi hadithi gye bajulisa erimu Bukhari ne Muslim egambe ekya khalaqa Allahu azza wa jalla Allah yatonda owekitiibwa Adama ala suratihi yamutondera mu kifaananyi kye aga mas'ala ga aqida abaliganyonyola basheikhe tuluhu obuwanvu bwa adamu situna ziraa yalina enzira nkaaga falamma khalaqahu bwe yamala omutonda qaala n'amugamba idhhab genda gwe ani adamu fasallim ala ulaika nafar otolere salaamu ku bantu abo aa ku kibinja ekyo wahum min almalaika ekibinja ekyo kyali kyaki
kyamalaika
julusun zaali zitudde ozitolere salaamu fastami naye wuliriza nnyo allah agamba ani adamu wuliriza nnyo mayujibunaka kibibagenda okwanukuza bibagenda okwanukuza fa innaha tahiyatuka kyekigenda okuba ekiramuso kyo wa tahiyatu dhuriyatika n'ekiramuso kyezzadde lyo naffe mwe tuli qala sahaba atunyumiza binaagamba fadhahaba nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam fadhahaba jibuli ani
adamu
n'agenda wakala n'agamba malaika assalamu alaikum mulaba salaamu weekomye yazigamba atya assalamu alaikum faqalu nizidamu assalamu alaika wa rahmatullah
na
akati abamanyi bagamba olaba adamu yagamba assalamu alaikum zone ziddamu wa alaikum assalamu wa rahmatullah tulabanga zongedde mweno
na
kati nga bagamba kibina njawulo ki n'okwongeramu wa maghfiratuhu kati nze akankwata nekandippa kati ofu bino lwakuba byali mu ggulu nga bino bya ku nsi n'ekirala akokubiri akankwata neŋŋamba kino allah teyagamba nti ate bano abakutoledde salaamu gwe adamu malayika nozwa assalaamu alaikum ate mwe malayika lwaki muzeemu nti wa alaikum assalaamu wa rahmatullah lwakiki naye ate nga ffe kuwa magufiratuhu tetukirinaako bujulizi wano ku dduniya nendabanga ebyagala okukola enjawulo niye abamanyi abo bonna mu nsozi bagamba nti tekikola njawulo tukkirizibwa mwana wattu ne bakkako ne basahaba eri basahaba ku mirimu gy'abasahaba radiyallahu anhum tujja kiraba naye nga Imamu Shawkani rahimahullah yali ayogera ku kigambo ekyo nti salaamu ddemu esinga obulungi yagamba nti fahayyu bi ahsana minha allah kiyagaa nti mwanukule n'esinga bulungi an yazida fi ljawab yali ategeeza kwongera mu kwanukula ala ma qalahu almubtadiu bitahiya ono eyatandise ekiramuso ebigambo byayogedde gweyongerako. Faidha qala almubtadi atambise bwagamba almubtadiu si almubtadiu
si aini wabula hamza
otyo simu yange wedde fungu walwa ina ku USB nina wano wabaka ya wana watu na yomu mashallah simu yano yansubidi ibibu lake dachika asatu neva ngambu viza raisi wizi tibuzisa ibibu lake dachika asatu mayamu dekoda wakati ngenda jisa ako ilage dachika anga asatu na tubade kuyo
ya wabado gambandi mubtadi u simu mubtadi u
ya chiri mwana mwenda ibiva na imam shawkani abadde agamba fa idha qala al mubtadi'u atali mubtadi'u ntiona atandise bwagamba assalamu alaykum awe tubadde tukomye amakulu goddamu noogamba assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah kyawe tugenda kutandikira ngisimu ekoze eki
komyeo
yagenda ayongerezaako kyate bwagamba ono atandise assalamu alaykum wa rahmatullah gwe gamba otya
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
atona atanse bwagamba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gwe gamba
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu
kumusingi ki kumusingi gwabiri ebyali muguru
okwongera ko buli
malaika ezayongera ujaja fe adam salamu jia kola chi jia zito olira
naa
bwato imam shawkani rahimahullah baya kola chi
ya nyonyole nsongai
wabula atewe tukako era mumirembe java sahaba radiyallahu anhu tuja kusanga anga na mumu alimu abachi gula ni inga bochi nom nga ibn Umar ibn Umar usume kitabu cha imam البيهقي نوزا شيتي وشعب الإيمان يبي ونكو بيوبو كيريزا نهي اشي كيريزا ابن عمر رواشي صحابة امازو اشي كيريزا اتن نوح نوغا انتنزي انشي قوبي ريد روابا يفو عبو نهي كوبانغا چي چي كورواشي ينغا صحابة جدك ريك سبرونج وابلا تتشساني تشيري نموشي مبوننا tenga bamanyi ba discussinga ekigambo kya sahaba kiyayogera ni kikyaka
hujja
otyo ne watabu mbutubula ya nga kikyasi ne tubula yachi wakanyiza tukitwala
achi wakanyiza mu basahaba
otyo ne kati nganzi sina bujulizi bulagandi kyakola ki
waliwe yavayo na
achi kikyaka
okay
chinzo okuba kyali private nga ye na ye eroru aba manyi okugamba nti tukigeraagaranya na malaika engeri gye zaayanukula Adamu alayhi salaam n'ekirala n'aba manyi abangi bembagambye nti nabo bakikkiriza nakimatira ne Sheikh Nasruddin al-Albani njukira aina we yakyogerera n'akikkiriza kitegerekese bulungi era imamu al-Bayhaqi rahimahullah ne imamu Bukhari rahimahullah ina ekitabu kiba kiyita at-Tariikh nacho cha hadithi yajuliza sahabi ibn Umar radiyallahu anhu ninga yakikiriza okongera koti wa maghfiratuhu waqad sahahahu al-Albani Sheikh Albani riwaya ayo na yakitwala nti ntufu kwa ibn Umar wa ibn Hajar al-Asqalani ibn Hajar al-Asqalani na yakiriza mashru'iyyat az-ziyada ala wa barakatuhu yakirizo okongera kuchigambo wa barakatuhu amakulu yongere koti wa maghfiratuhu ate ibn as-sunni banna hadithi ngabano abatachi akanyo buli lwemba somako ile kisanga chinkutte kumtima tibambi nabo baliyo ni Allah tiyabawa duyu chintu kusasana ja kusanga ibn as-sunni mali mumulide konti alinga oyalinga Bukhari naye aline kitabu kya hadithi atugamanga jaku Anas kana rajulun yamurru anasagantu walu msaji ya itangahu fayakulu nga buagantu assalamu alayka ya rasulallah fayakulu lahu nabinamu damu wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridhuwanuhu na yeyo riwaya wa manjini wa gamba nafu lau soha chaadhi riwaya singa enjo gireno ya lintufu laka fatna mu'nati albahis ya ayu tumaride nsako yoku nonyereza kusongeno nolo chunze kwa mchibuza ndi mumativu mpisingoli akutolera salamu assalamu alaikum nibu wabaku miau kwa kilizbo gati wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wachi waba manyi abachirajia henti chitofu nuhu nasari kidi taina wakulachi waba tuka chidegeza zibicha ambuza abuza mubuongo butono buwa hili nolocho kalladtuhum fi hadhi masala nange magoberide masala abu barakallahu
Sheikh Muganda wafe ayitwa Musa Mulindwa erako yendoza kajansi maganjo bwatu agamba nti kimanyiddwa nti okuyonka kuline ebbanga egere omuntu lyayonkera n'amanya nti kakati okuyonka tekukyaliwo ne Sheikh omu yali atusomesa kukuyonka kukuyonsa n'atugamba nti eri famire Salim Maula mwe yali awangalira bwe baali baagala okumufuula omwana wa waka Nabi sallallahu alayhi wa sallam yalagira omukyala wa waka amuyonse alyoka afuuke omwana wa waka wo makago ne Sheikh ndabanga ekikolwa kino ekyawukana ne principles za sharia ye bwagamba nti omuvubuka ono oba oliawo yali akuzeemu omukyala ono okweyambula ajjeyo ebbeere abatayoleseza bwerere bwe eri omuvubuka ono atamuzira n'agamba nti Sheikh hadithi yo ntuufu eyo eyogera ku nsonga ekyokubiri obusiraamu bukkiriza okufuula omuntu yenna owawaka n'omufuula wa mufamire afuuka omwana w'omunju omu nga si waazaalibwa ekyokusatu kikkirizibwa okugabana ku maali yange nga nfudde ng'abaana bange abasigadde bwe mbanga mbadde okumufuula omwana waawe mu njowu yange barakallahu fiik
naam barakallahu fiikum bwoba oyagadde katutandikire gye biwunzikidde okuba nti omufuula omwana owa waka ekyakkaanyizibwako umma tisinga aba ayonse ng'akyali muwere tannaweza myaka ebiri Allah kiyagamba nti walwalidaatu abazadde abakyala yurdi'na auladahunna masana bayonsa abaana baabwe sikyawateeka
haulaini
kaimilaini myaka ebiri emiki
emijjufu
omanyi bakiraga nti omwana bw'aba ali wansi wa myaka eyo egyo n'ayonka ku bbeere ly'omukyala aba afuuse maama we aba afuusaani
maama we
naye nga ennyonka ezo ensika z'amabeere ziweze mmeka
ettaano
mu kusooka zaali kumi naye ne zisalwako ne ziba mmeka
ttaano
nti omwana akyali mu myaka egyo omubiri gwe guba gukyakula guba gukyakula makulu abamu formation age biri gukyakula kivuddeyo bulungi ekyabamanyi bonna baakola ki
bakikkiriza
bakikkaanyako era afaanaganako bw'atyo aba afuukidde ddala mwana wo ne maali yo asikako naawe bw'aba yafudde n'osika bw'aba mulenzi bawalabo tabawasa
kyekatono nnyo
naam
maama w'abaana yekka oba nange
mwembi gwe naawe bawa omukyalo oyo
tegerekese
bulungi
tegerekese
era ono bw'aba alina baganda be ono omukyala ayonsezza era ono omwana ow'obulenzi baba ba maama be abato ekyo kyabamanyi baakola ki
bakikkaanyako
wabula kye baayawukanamu kwe kuyonsa akuze kuyusa akolesi
akuze
si yaze mu kibuzo
naam
kadi ekyekya ekize mu kibuzo hadithi weri musnad ya imamu ahmad si sagadde gireeta yonna mu buwanvu bwayo nisobola jijja kwa kapati wimanga njirali nga waluo omuchara nga wakawe waluo omwana w'obulenzi nengo omwana oyo w'obulenzi bwayingira awaka kitegere kisebulungi ono semaka nga kimuyisa bubi okulaba omwana oyo w'obulenzi nga ali kulozi nnyo ne mukyala we kitegere kisebulungi paka lwe baagenda ne bakiroopa eri nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bakiroopa eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi naaga n'alagira omukyala oyo timuyonseeko afuuke mwana wo era n'amuyonsaako
omulenzi omukulu ono
omulenzi omukulu n'amuyonsaako n'aba mwana wa waka kati abamanyi bangi nga 95 ku 10 oba 98 baagamba ekyo kyali kyeyawulidde mukyalo oyo yekka ngera nabbi yamanyi kwe yasinziira sallallahu alaihi wasallam kyo akikirize ku oyo ate ku balala akigaane kyali kyeyawulidde ani
oyo yekka
oyo yekka
famire eyo
ate nga n'ekirala omulenzi ayogerwako ng'otadde ku bali nti yali asusiza emyaka ebiri yali tannatuuka mu gyabukulu amakulu tannatuuka mu myaka gimuvunaanyizibwako mateeka era tuyinza okuga nti yali akyali mwana muki
muto
makulu nga ne bwayonka ku bbeere eri tayinza muli kwesittala lwa nsonga zaaki zakikulu kati okugamba nti kyeyawulidde oyo yekka kyali kyeyawulidde oyo yekka kyali kiwa makulu nti kubalala nedda kubalala ki
nedda
wabula nga bwe gaali masala ga fiqihi ye maama waffe Aisha radiyallahu anha ade ye yakitwala kite kyeyawulidde ki mu famire eri wabula kibuna mu famire zonna
kya mu busiraamu
otyo kitegeeza bonna bakkaanyiza nti eyayonka yali mukulu ne baawukana kiri amu kibuna bonna oba kyeyawulidde makaago bajja bamama waffe Aisha bakyala bannabbi bonna sallallahu alaihi wasallam nabo baali bakitwala nti kyeyawulidde ani
famire eri
famire eri yokka nga basika n'ekigamba nabbi kyaga ti innama rada'atu min almaja'a okuyonka okusimbawo oluganda kuzimbibwa kuba nti oyonserwa njala makulu ng'omwana omuno omuto waliwo lwakuta waliwo enjala lwemukwata
kinayonamama oli n'amuyonsaako
ate nga hadisi ddala eyo nabbi yajogera innama rada'atu min almaja'a okuyonka okukakasawo oluganda kuzimbirwa kuba nti omwana enjala ebadde ekoze eki
emulumye
kati baba bagamba nti olaba nabbi yakkiriza oli sallallahu alaihi wasallama nti muyonkeko afuuke mwana ng'ate si njala ye yali emuluma kyali kyeyawulidde makaago era kituuka mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallama naye nabbi yafadda waliwo omulenzi aweereza awaka ajja nga bamwemulugunyamu bano bajja bannabbi sallallahu alaihi wasallam naye ngaate
bajja ba Aisha
naye ngaate ali nnyo kuloozi naani
ne Aisha
ne Aisha radiyallahu anha Aisha naye ki yakola ng'agamba baganda be bali abazaala era liwaa bye mutera okulya ati Aisha kennyini eyajjayo ebbeere n'amuyonsa ataazaala yali agajjeewa yagambanga baganda be abaana ba Abubakari oyo mumuyonseeko bino ebyokuba nti ali kuloozi gyendi bannange ne beemulugunya kiggweewo
afuuke mwana waffe
otyo kyekiraga nti omukyala bw'ayonsa ku mwana mukyala oyo n'afuuka maama wa mwana ono ne bamaama be
abaganda be
bafuuka baki
bamaama be
bamaama Aisha yabagambanga nti mumuyonseeko abe mwana waffe kati abamanyi abamu baagamba abataatunulira nti omuvubuka yeetannatu yali myaka ki nabaga nti okuyonsa kwa mirundi ebiri waliwo okuyonsa nga okamudde mabeere waliwo n'okuyonsa nga bbeere lyokoze eki
lyomuwadde lyennyini
bo tebagamba nti balibe ya yonka angako baga kamura bukamuzi ya deneri hadise sose waluwa baga baga kamura bukamuzi teyaliku atawe butu nali muna tegele kishaburu unji kakati Aisha radiyallahu anha buya gamba baliba ganda bayonso mwano uyu abe kulozi mufamire baje bibachi gana baje bibakola chi
bachi gana
era bonga bamuduka umwana uyo ngabakola chi
bamuduka
Aisha abajukiza kimuina cha kulabira ko kirunji musalim iyo hadithi yo otyo eyali bweti nebweti nebweti kati eno jensume ya Aisha eri mu muslim okumanya neyo ntufu ye yajuliza
kubanga yagamba naona agambi wa nti na yeri muslimo yoseka yabaganti eri muslimo
otyo mutufu eri muslim ye yajuliza kakati je lyagwera amanya abajulvanyo nabaganti gano masala agaya ukanibwa gatia ye Aisha yagenda na kigamba kichirie kyali ekyomwana ono Salim kyali tuche yaulide makago kyali kibuna yensonga lwaki yakikola ne muki ne mu makage abanne abalani bagamba nti siwe guli wabula kyali kikoze eki kyeyawulidde oyo yekka era ya hadithi raga ya Umu Salama anna saira azwaji nabi tibakyala bannabbi bonna abaali basigadde kanjibawe nga bwegamba bakyala bannabbi abasigadde baagaana okutwala ekigambo kyani
Aisha
radiyallahu anha niba sahaba abaaliwo Aisha tebamwogerera mafuukuule bamanya nti bwatyo bwakoze eki bwabitegedde aba sairu azwaji nabi bakyala bannabbi abasigadde baagaana an yudkhilna alayhinna okubanga an yadkhulna alayhinna omulenzi oyo Aisha gwe yagamba ayonke kubaki kubaganda bamugaana okuba nti ayingira we bali bitilka rada olwoluyonko olwo
ayadkhula alayhinna
bamugaana yurid rada'at alkabir amakulu anatubulira hadithi ategeza oluyosa lw'omuntu nga mukulu bakigaana wakulna li Aisha nebagamba ne mujja wabwe Aisha wallahi tulaira Allah ma nara alladhi amara rasulullah Sahala bintu Suhail tetulabanga nabbi kiyalagira sallallahu alaihi wasallam omukyala ayitibwa Sahala bintu Suhail amakulu okuyonsa kwoli Salim fete tukiraba illa rukhsatan wabula lwali lukusa amakulu kyeyawulidde oyo yeka fi radaati Salim wahdahu mukuyonsa Salim yeka yeka min rasulillah nga kyava eriyumbaka wa Allah wallahi tukulayirira Allah la yadkhulu alaina ahadun bihadhihi arda'a tagenda kuyingira wano wetuli yenna mbulu akuyonka okwo wala yarana era tagenda tutunulako yo hadithi ya Imam An-Nasa'i era hadithi nki
tofu
mukiwulidde bulungi kakati eyo gye bivudde hadithi ya Umu Salama mama wa Umu Salama ya agamba nti bakyala bannabbi bonna bakola ki
baagaana
kakati tetukiwunzika nga tugamba tutya kukya Aisha ekigamba nti kyali tukyeyawulidde mukyala oyo Sahala eyayonsa Salim wabula kibuna amaka gonna ekyo weekiri n'ekigamba nti kyali kyeyawulidde makaago abamanyi abasinga obungi naffe abasoma ebigambo byamwe bwe mubuuzize ekibuuzo tugamba nti ekigambo kya Aisha marjuhun waliwo ekikisingako obutuufu n'obuzito obutuufu n'obuki n'obuzito tinabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam innama arradaa min almajaa okuyonka okusimba w'oluganda oyonka lwanjala ng'ate oli teyayonka lwanjala kitegeeza nabbi yakikkiriza naye nga lwambeera yanaakola ntya n'ekirala oli yali mwana atanatuka myaka eno gye tukola ki gye tulimu era waliwo ne riwaya emu waliwo riwaya kitegeeza ki enjogera emu ng'eragira ddala ng'omwana oyo ayina engeri gy'ayitiddwamu riwaya ya muslimu yasatu lukaaga musatu egamba Umu Salama yagamba li Aisha innahu yadkhulu alayki agenda nayingira gy'oli algulamu laifa omwana ow'obulenzi al aifa atanneetuuka uzamulabye nga atanneetuuka naye nga bo bakitwala nti asobola okwesittala olw'abakyala era Imam Nawawi rahimahullah ngeya nyula hadith ezili mu kitabo cha Imam Muslim buyatuka ku kigambe kye kitiwa
Aifa
al-Aifa yagamba ai amakuru alladhi lam yablugh atanakura al-Aifa yani wa huwa alladhi qaraba al-bulugha ya liranyu kula walam yablugh ninga tanakura chi seja na ira yali achali mwana mtu kitegere kisurunji nolwecho ekisoka Aisha si ya chikola kine ya jaye bererye wasonga nti yete yazara ku wabulo mwani yali awaka yagamba baganda be
bamuyonsezeeko
muyonsezeeko yenga araba kiri ekyagwa mu makagali tekye yawulidde makaga erewo tusome ebyafaayo tetukisanga nga waliwo basahaba abayakye mulugunyamu ne bakakkanya ne Aisha n'ebirala ebifaanagana ku bwebityo wala bakitwala nti yali misinterpretation of the text taputambi eyekyawandiikibwa buddeyo bulungi neza tuba tukyanukudde nga tugamba tekikkirizibwa omwana ow'emyaka omwenda n'ayoka ku bbeere ly'omukyala w'emyaka ekkumi nti oluganda lukakaseewo newankubadde kyaliwo ko n'ekyali kyeyawulidde maki
makaago
oba abasiraamu koyite eyo mugitegedde bulungi bwe kiba tekinnyonnyoddwa kukijjayo nga bwe tukijjeeyo ebibuuzo bijja kujja kati nga kati ekyazze kinaye ekyali tikiswaza naye ate batugamba omwana myaka ebiri kati kijjiddwayo nti kyali kyeyawulidde ki
famire
ate kino kyalimu obwannabbi bwe kibaamu obwannabbi kibaamu obubaka Allah ayinza okubuza feelings ery'omukyala nassaawo ebbeere ng'alabira ddala ayonsakaanake bakyalimu obubaka n'ekyagendererwa omwana wo yabeera nakyo kyatunuulibwa nnyo bannabbi teyasalangawo nga yeeyagalidde oba yali mulekwa oba yali mpunzi bagiyita mpunzi oba yali ki Allah n'asalawo nti mu ngeri eri special kino kansikirize mu makaga
omwana afune obulabirizi
otyo n'olwekyo awo kyakoma era tetulinda kukyongerako subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
warahmatullahi
kitabu kyaffe kino nali nkibaleeteddeko wano bakiyita tasihihu 150 mukhalafa fi ttahara wassala okugolola ensobi 15 mu swala ne muwudu oba ne mukwetukuza yensaalidde eswala yensaalize ejjuma mbatwaliddeyo nemusigalamu ebitabu ozanga 4 sijja babuulira nsobi zirimu n'ezomu eziri ate oyinza okuba nga ozigwamu kuba bw'olaba nti eswala ogitaliire eddakiika 5 oba 7 naye nga zino ensobi zaali 15 kibigenderwa okulaga ennyo abasiraamu kangi balagira na wano tuje demonstrating tugende nti osobola okusanga imaamu ng'akutaamulukuka wansi ayambuka ki waggulu naye nga gwe wakeereye n'oleeta takibiira nga imaamu tanneesimba amakulu
ne muyisiŋŋanya
ye ayambuka
gwokeereye
oleeta takibiira
ekuyingiza mu swala naawe
n'oleeta takibiira ekuyingiza mu swala nga ye akyali mu process ya kukola ki
yakutaamulukuka
kukutaamulukuka kuva wansi oba okutaamulukuka kitegerekese bulungi n'akusanga gwe nga weesimbye kitegeeza akusanze mu laaka ng'oledde ogiyingiddemu naye nga ye tannakola ki ate ng'ensobi eyo eri common kitimba kyayo basiraamu abawaalimu n'abatali kituyoola mu ngeri eyo oba osoose imaamu mu swala mulaaka so nga nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam innama ana imaamukum nze imaamu wammwe fala tasbiquuni temunsookanga yamenya ebintu bisatu ni abamanyi baagamba nti yali tategeeza nti ebirala tumusooke wabula ebyo abantu babiseereramu nnyo naye mu bimu byetuseereramu kyekyo imaamu akyava wansi kogwe allahu akbar
sheekha ekigambo ekyo kyetaaga okuttaanya sisuubira nti bakitegedde
naye abasiraamu babiri mujje mulaga ensobi eyo mujje mulaga ensobi eyo
abakitegedde
genda wansi
kutama
tunula ero mu kibula genda wansi ku tahiyatu kakati ono akeereye gye tuyise ensobi yeeruwa nti ono akyayambuka oli n'aleeta takubiira ngaono tannabakola ki kuyimirira Now, yambuka.
Weleta takbira.
Kadola wali walese takbira. Eh? Ngona achia, achia vawansi. Kubombia ani asose mune muraka. Ye imamu.
Mugoberezi.
Ya wambie. Nida bubabu tamanya. Kambara geye ndara. Salamu alaikum wa rahmatullah. Yingira muswala. Gwegwe nebo otura. Yingira muswala. Okewa ansi. Damwira. Yingira muswala. Ogene musujudu ansi. Mkufundama. Eh, ata terezuza. Wetu ulire. Ensobiti tu agalu gororao yeno. Kasoga mat Allahu Akbar. Natiwali chondacho ogenda kusoma. Tote kamikono kuchi.
Kuchifuwa.
Wawulu ujirewe sabulewe sabuoti. Kwako, tewali kogenda kusomera wona haka. Wawulu akuleta takbira. Na kukawa aso sange imamu wali. Eze ensobiti meka?
Biri.
Mekuba kogera mazima.
Eziri komoni.
Oh, mekuba kogera mazima. Oliayo gamenti nze mbadde nzigwamu ali abadde azigwamu mu mwabali muli bangi nali badde mbadde manyi omumu weye kitabu ne muli bangi kakati kwezo zibadde mmeka bili ngotadde ku bali abensonya baga nti sifira wa ntija biogera ninga banye sobe badde bazigwamu kati 15 tutodde ko mmeka
bili nenge namba esinge zigwamu
18 Weka kasani tisive mwezicho. Tisola kwa mwezicho. Otio. Katu yinzo ugaldianze. Imamu wewa fe. Kachi mtu walire. Atisomesi baada magharibi. Baba baada subahi. Sabichi kumuatana.
Asomesenga yenso viemu.
Otio. Chechitavu chino namba. Bili mwye nenyu merizamu. Chenso kera kuba chita. Ebifa kumajini no mzimu. No kwe janjave dogo nechi iso mbusiramu. Kuba chikuata kwa akida. Nacho chinene nga chino. Kati salo rukba yedako chechino. Yara nalinono Saddam. Tuwa chisomesa mkovid. Chiona. Sobe chikumu wata. Niyo vazichi aliyoku YouTube. Jezili. Hei. Mwizo gena yu. Okugolo len sobe chikumu wata. Muswala ni uudu.
Muruganda.
Muruganda. Tilo hali wadevi chota ni Uruganda. Murudicha sirumanyi. Uruganda. Amakulu lote gero bulungi. Era manji bagamba. Wachito chitufu onulira muruzungu. Tamuzi eze sharia eze fiqh al-islami nizo kubasi zili na kusebulu kufu nule chitavecho nivanji waga why don't you translate this book to English manjiti bagama into English bagama to
English
why don't you translate this book to English sina capacity ne buwaba ayo yena aina capacity outside there tulile de chimwa achivu nule بإذن الله تبارك وتعالى
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا توغامبا انت شيخ تموي بازا اوبيامبي بومتويتاغا ابالييو كونسونغا يوكتامبزا